Blog Talk Radio.
RNC rero Rwanda National Congress muri mwara abayumva batazi intego zayo. Intego esheshatu zihuriro nyarwanda RNC. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kandi asanzwe. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu byabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro.
RNC Viva! Viva! RNC Viva! Viva!
Abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku
tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2022 mukaba muri kumwe nange Chantal Nyange muri studio za radio itahuka kwa sipa hadita ukarilo huko mubimenyereye kwa kanenu umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage hahandi turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda umunyarwanda abaye hwate mu bukene bw'inyine umunyarwanda meza de umunyarwanda abaye hwate mu mibereho ye mibi umunyarwanda yaragowe umunyarwanda arahondagurwa umunyarwanda n'inyagupa umunyarwanda nta majyana maza nta mashino mu gihe umunyarwanda n'uwo guhwera ariko rero byose nyine ni gahunda ya kariya gatsiko kayoboye u Rwanda kariya gatsiko kayoboye u Rwanda gakomeje gutsikamira umunyarwanda kamukamamo ubukungu bwe ndetse kamukamamo kugeza ngo nayo mwihembe cyangwa ngo nayo mwino tumba ariko bajya babivuga baramukamama igeze ku munyarwanda bamucuje twekwe ntacyo kigira umunyarwanda nta pinyagamburira umunyarwanda nta gutaka kuko urataka bati nyura hangaha wagira ngo uravuze kubigukorerwaho bati gana Madrid zongizo cyangwa izongizo yayo magereza yabo ubwo nugize imana kuko abandi baramburwa ubuzima bwabo bakagaburirwa ingona cyangwa abandi bakanyuruzwa burundu kuko rero uko umunyarwanda ayobojwe inkoni y'icyuma na kariya gatsiko ariko rero mpora mvuga yuko buri gihe umuti nta wundi umuti nitwebwe tugomba kwibonamo nitwebwe tugomba guhaguruka tukirwanaho kuko uburenganzira buraharanirwa ntawe uzava impande n'impande ngo aze kuturwanirira ntabwo ari umuzungu ntabwo ari umeze gute wundi uzaza ngo aturwanirire nitwebwe tubabaye ubabaye rero ni ubanduruge ubwo ngubwo kwaguruka tukirwanaho niba dushaka kugira ngo koko dutsinsure aka gatsiko katugejeje ku buce bakunzi ba hadita ukarerekane kwisimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu
kuko cyane Chantal ndagushuhuje kandi ndagushimye ngasuhuza na Serge mufatanye ku banga bw'ibyuma ndasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye baba mu Rwanda imbere mu gihugu cyangwa se ngaha mu buhungiro aho turi dusuhuze kandi abayoboke bacu dusuhuze n'abandi bose bakunda impinduka abanyarwanda baharanira demokarasi bose bose turabashuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi tariki ya 16/06/2022 umunsi rero tariki ya 16/06/2022 dufite ikiganiro kigizwe n'ingingo ngira ngo eshatu turahera ku kibazo cy'uko Kongo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse amasezerano yose yasinyanye n'u Rwanda yose yahagaritse bisobanuye iki rero turabisesengura turebe amwe muri ayo masezerano ariyo harandi tutashobora kumenya ariyo ariko hari nayo ari hanze abantu bashobora kubona ayariyo andi iyo ntekwa ari amasezerano tudashobora kumenya ko nabo badashobora kuyatangaza bo ingingo ya kabiri turareba ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda kuko nabonye hari audio reka nziyishake reka nzi iyo audio sinzi niba waba wayibonye Chantal reka nziyishake nyikoherereze audio ivuga ibyerekeye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ngo u Rwanda ngo ruyoboye akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Commonwealth noneho kagatanga ibisobanuro kati impamvu baduhaye izi nshingano ngo nuko ngo mu Rwanda ngo ruri muri groupe A ngo ruri rufite umwanya mwiza mu byerekeye kugira ku umwanya mwiza mu byerekeye kubungabunga uburenganzira bwa muntu cyangwa se kubahiriza uburenganzira bwa muntu ariko ntabwo ari byo turebera mu kanya turabireba tubone ko u Rwanda ruri ahantu habi cyane mu byerekeye uburenganzira bwa muntu ikimenyimenyi ni uko ariyo mpamvu yatumye batohereza bariya bimukira turabireba mu kanya indi ngingo
ni muri uru rwego leta y'u Rwanda yafashe ingamba
bo indi ngingo turi buganireho ni ingingo ijyanye n'ikibazo cy'abadepite ngo barimo gusaba ububasha bwinshi cyane kurushaho kubera ko ngo nta ubasha bafite ngo ubasha bafite ubu ngubu ku myaka 15 ngo ntago bemerera kuba ngo bagenzura nk'abayobozi guverinoma ngo bayigenzure ngo babe batambamira ibintu bitaraba ngo itegeko ribemerera gusa kugenzura ku kwiga ku bintu byabaye ibintu byangiritse ngo ariko ibitaraba ngo ntago bafite uburenganzira bwo kujya kuba babiramira ngo babitambamire bitari byangirika turareba rero abadepite hari uburenganzira bafite ubwo bafite bwo barabukoresha barimo kwa uburenganzira bwinshi ubwo bafite bwo barabukoresha cyangwa se power bafite barayikoresha ahangaha ari cyo ni ikibazo ikindi umuntu yavuga ni uko hari inkuru yasohotse none mu gihe ko mu ivuga ngo abadepite ngo imanda y'abadepite ngo imaze ngo isigaje umwaka umwe ngo ariko ngo baruce bararumira urumva bo barimo kugira gute abadepite barimo kurekarama uburenganzira bwinshi nako upawa nyinshi ububasha bwinshi kwa barimo pardon ni ukurekarama ububasha bafite nabwo ntibabukoresha none igihe ko mu cya leta cya Kagame kiravuga kiti ngo baruce bararumira baragenda mu nteko bakabucara bakarumira none barimo kurekarama ububasha bwinshi ngo cyangwa se ububasha bwinshi ngo ubwo bafite ntabwo buhagije kandi ubwo bafite ntibakoresha kuko nta nicyo bakora kubera ko baravuga ngo baruce bararumira turareba rero impamvu bavuga ngo baruce bararumira ariko amakosa yabo amakosa nako amakosa babashyiraho uyu munyamakuru w'umugiye ko babashyiraho ntabwo amakosa washyira ku badepite ni sistemu yose sistemu niko imeze sistemu ni FPR itegeka abadepite ntabwo batorwa bashyirwaho na FPR kandi nayo ibaha gahunda bagomba gukurikiza urumva rero ko niba barayizi ko bashaka kwikura amata mu kanwa ikindi bashobora kwitambika imbere y'imishinga imwe n'imwe bikaba bakabura umugati cyangwa se bakanicwa ibyo barabizi rero ni sistemu yose ifite ikibazo cyane cyane uhere kuri FPR kubera ko gahunda bashyiraho ibyo programu bubahiriza byemezo bafata n'iki byose nibyo bahawe na FPR numva ko niba bintu bitagenda cyane cyane nko mu gutanga serivisi mbi bira bintu ngo byo mu mushahara fatizo n'iki byose ni amakosa n'ishyaka rya FPR ritegeka kubera ko bari abadepite ntacyo bakora batagitegetswe na FPR ndumva ko programu ya FPR niyo iteye ikibazo ni gahunda ni politike mbi ntabwo ibintu byinshi wabishyira ku badepite mbo reka tujye mu ngingo yacu nyamukuru turi buhereho sinzi niba Chantal adufitiye audio yerekeye uko Congo yahagaritse umubano cyangwa se yahagaritse amasezerano yose yagiranye n'u Rwanda ukuntu byagenze na niba audio ayifite ni mu gifaransa ariko turagerageza kubabwira mu nshamake ko byagenze turagerageza kubabwira mu kinyarwanda audio nirangira inkuru yabyutse nyine iri ku mbuga nkoranyambaga muri uyu munsi nuko Tshisekedi yateranyije inama y'umutekano muri Congo igizwe n'abasirikare bakomeye n'abapolisi ngire ngo harimo n'abahagarariye inteko n'iki byose n'abatisiwe umutekano bakaba bafashe icyemezo cy'uko amasezerano yose Congo yagiranye n'u Rwanda bayahagaritse ikindi bavuze kihutirwa muri iyo nama y'umutekano nuko ngo abasirikare nako igisirikare cya Congo gisabirwa inkunga kugira ngo kibashe guhangana n'u Rwanda ikindi nuko basabye bavuze ngo u Rwanda rugomba guhita rukura ingabo zarwo kuri teritwari ya Congo vuba na bwangu iyi nama y'umutekano bakaba bayikoze kubera ko nyine M23 bamuzi neza ko hamwe n'u Rwanda bavuga ko uri u Rwanda kandi nibyo ariko ko n'u Rwanda bemeza ko ari u Rwanda rwafashe uriya mujyi wa Bunagana akaba rero aricyo cyatumye bafata byihutirwa bakora byihutirwa iriya nama y'umutekano igahita ifata ibyo byemezo bikakaye byo guhagarika umubano wose ngo tous donc amasezerano yose bagiranye n'u Rwanda yose bayahagaritse nabonye mu gihe ko mubandika bavuga ko ngo ntago bumva ngo ayo masezerano ngo bavuga yafasha kuvuga yariyo ikindi nabonye muri titire yo mugiye ko mvuga ngo Republika iharanira demokarasi ya Kongo ngo ishobora guhagarika amasezerano yose agiranye n'urwa ngo ishobora kandi ntago ari ishobora yahagaritse deja ukindi baravuga ngo nayahe amasezerano bavuga ngo tu donc yirijambo ryoroshye ni yose ntabwo nta kwibaza ngo nayahe nayahe ngo yahagarikwa naye byose ni amasezerano yose bajyanye n'u Rwanda yose yahagaze kuba bavuga ngo tureza koro umbera ko ngandi kibazo gikomeye amasezerano amwe muri aya masezerano rero nkuko nabisomye mu kinyamakuru kitwa The East African kinyamakuru kitwa The East African cyanditse amwe mu masezerano Kagame yagiranye na Tshisekedi bakiri mu kwezi kwa buki niko umuntu yabyita bakikundanye bagifatana agatoki murabibuka bafatanye agatoki bakiri mu kwezi kwa buki aya masezerano amwe ngo hari amasezerano bagiranye ngo yarahanini ngo yarashingiye afite isano n'icukura ry'ishukurwa ry'amabuye y'agaciro amabuye azahabu mu rwego rwo kwiyongerera agaciro no kugaragaza inkomoko yayo ngo traceability zo ngo bari bafitanye aya masezerano yo gucukura hamwe hari sosiyete yitwa reka nzimbashakire yitwa ngo Sakima isosiyete icukura amabuye y'agaciro ngo muri Kivu no muri Maniema yitwa Sakima noneho ku ruhande rw'u Rwanda akaba ari sosiyete yitwa ngo Dita Limited ubyo sa no manyanga burabyumva ari mu bujura nyine mukeke ko ari ibintu binyuze mu mucyo donc iyo sosiyete mu Rwanda isosiyete mu Rwanda yitwa ngo Dita Limited iyo muri Congo harimo ngo yitwa Sakima ngo icukura amabuye y'agaciro muri Kivu no muri Maniema noneho ngo amasezerano avuga ko iriya sosiyete yitwa Sakima yo muri Congo izajya icukura amabuye y'agaciro ya zahabu izajya icukura zahabu noneho isosiyete yo mu Rwanda iriyo yagomba kuba baretse barubatse uruganda numva barigeze no kubivuga noneho ngo iyo isosiyete yo mu Rwanda ika iyo zahabu noneho bakashyira mu Rwanda bakayitunganya biriya bavugaga nyine ngo baze gutunganya zahabu noneho ngo andi masezerano bagiranye ngo nuko ngo bagiranye amasezerano mu kwezi kwa gatandatu 2022 numva ari goma bavuga ko ngo bagiranye amasezerano avuga ko ibicuruzwa byambukiranye imipaka bitagomba gusora kabiri ngo double taxation andi masezerano bagiranye ngo ni ukuvuga ko ngo nta bintu bya evasion fiscale donc byo kunyereza imisoro nabyo aya masezerano abuza kwikunyereza imisoro ku mpande zombi nayo ngo barayagiranye urumva ikindi rero ngo hagiranye amasezerano yo kurengera ishoramari ngo protection of investment urumva na amasezerano y'ubucuruzi bibye bagiranye urebye urumva gucukura amabuye y'agaciro Kagame bari bavuze ko ngo yajyanye uruganda rwa rundi rwagize ibibazo mu Rwanda rwa zahabu bambuye abantu bagiye kuri bambuye abantu n'umva ari kiganiro bigeze akiserigeze gukora yerekana ukuntu bambuye uruganda abantu bari baje gutunganya zahabu Kagame rero bari barujyanye uruganda wenda muri Congo ngo isosiyete ya Congo icukura amabuye isosiyete mu Rwanda iriye muri Congo nanone iyatunganye noneho bayongera agaciro wenda bari bafite ukuntu bari kuzagabana ntabwo mbizi ibyo byose ni amasezerano bagiranye muri iyi minsi igihe bari bagifatanye bagikundanye bakirebana kana ko mu jisho mbega bari mu kwezi kwa buki ayo masezerano yose rero yahagaze ariko icyo nababwira nuko hari amasezerano yandi tudashobora kumenya bagiranye ariko nka murabona ko mu minsi ishize ingabo z'u Rwanda za RDF iya ngo forces speciales zagiye kwica abantu abayobozi benshi muri FDLR bakavuga ngo ni ingabo za Congo zabishe kandi ari ingabo za Kagame zagiye kubica muri Congo urumva ayo ni amasezerano baba bagiranye ahubwo nkanatangazwa n'ukuntu u Rwanda rugenda ruharabika Congo ngo Congo ifatanya na FDLR kandi bazi neza ko ejo wundi bari utangarizaga yuko Congo ariyo yamaze abayobozi ba FDLR ibaca imitwe ibyo nibyo u Rwanda rwadutangarizaga mu minsi ishize baruregaga ko ariko rujya kwica abayobozi ba FDLR muri Congo rukiyemfiritira rukajya kwica wenda barukingiye ikibaba n'iki byose mbega baruhaye inzira ngo rujye kwica aba FDLR bari muri Congo ariko rwo rukarihakana ruti ntabwo ariko twabice ntabwo nta basirikare tujya muri Congo ntiyo tugerayo ni FARDC abasirikare ba Congo bishe abo muri FDLR nibo babahiga bukwari none ejo bundi batubwira ngo FRDC bara basirikare bo ba Kongo barahiga FDLR bukware baba mari abayobozi barimo mudacumura none urahindukira tubwire ngo barafatanyije nicyo niyo karita uri kurisha ngo ngo FDLR ifatanyije na FRDC donc n'abasirikare ba Kongo kandi ejo kundi batubwiraga ko ahubwo Kongo yabahize yabamaze yabiciye abantu yabiciye abayobozi yabamaze urumva ko hanga harimo ikinyoma gikomeye nyungu yacu ya kabiri turareba ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda hari audio ya sohotse mu kanya batubwira ko ngo
u Rwanda nirwo ruteganijwe kuyobora ihuriro rya komisiyo z'uburenganzira bwa muntu mu muryango w'ibihugu bya Commonwealth mu nama iteganijwe gutangira i Kigali kuri uyu wa kane
inama ya cogamo izatangira mu cyumweru gitaha ariko kuri uyu wa kane Kigali hagatangira inama mpuzamahanga y'iminsi ibiri ihuza imiryango ishinzwe ibarizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu bihugu 46 iyi nkuru tuyibaze Bosco Kwizera
iteganije ko abahagarariye komisiyo z'uburenganzira bwa muntu mu bihugu 46 kuri 54 bigize umuryango wa Commonwealth bahuriye i Kigali mu nama y'iminsi ibiri hashize imyaka 23 u Rwanda ruri ku rwego rwanditse rwa A mu kurengera uburenganzira bwa muntu perezida wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Mukasine Michael avuga ko iyo u Rwanda rutagira urwego rwa A mu ibarizwa ry'uburenganzira bwa muntu rutari kwemererwa kwakira inama
ariko kugira ngo iyi nama ishobore no kubera mu Rwanda nuko komisiyo y'icyo gihugu cyakiriye CHOGM ibigomba kuba ifite urwego rwa statut ya yitwa A statut A ni statut ihabwa inzego zishinzwe uburenganzira bwa muntu mu bihugu binyuranye hashingiwe ku isuzuma riba ryakozwe n'umuryango mpuzamahanga uhuriyemo za komisiyo z'ibihugu bakareba imikorere ya komisiyo ya buri gihugu bakareba n'ibikurikiza amahame y'uburenganzira bwa muntu bakareba niba ifite ubushobozi bakareba niba igira n'impinduka mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu gihugu ibibarizwamo twe rero nka komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu y'u Rwanda twishimira yuko dufite urwego rwa mbere muri iryo suzuma ariyo statut A kuva komisiyo yajya kugeza uyu munsi iyo statut turacyayifite ibyo rero nibyo kwishimira kubera ko iyo cogamiza kubera mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu idafite iyo statut byari kuba ari ikibazo gikomeye
mugukiye mu birana n'uburenganzira bwa muntu Maitre Safari Emmanuel ndetse n'imugukiye mu by'imiyoborere Dr. Fanuel Murenzi bavuga ko mu Rwanda hari ubushake bwa politike mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu nubwo hakiri ahakeneye kongerwamo imbaraga
mu Rwanda umuntu afite uburenganzira bwo gutorwa kwamamazwa sibyo iyo harebye urebye cyonyine nk'igikorwa cy'amatora mu Rwanda ntabwo nibaza yuko haruwaza avuga ngo amatora mu Rwanda agenda nabi mu gihe akorwa mu mucyo agakorwa mu bwisanzure abiyamamaza bakiyamamaza abatorwa bagatorwa amajwi agatangazwa buriya n'uburenganzira dushobora kuratira abantu
buriya Rwanda twashyize imbere ibiganiro dialogue niba hari ikibazo mu ngo mu isibo abantu baterane bakiganireho iriya gahunda yabunze bunga abantu singa ngo abantu bajye mu nkiko biragenda rero bikagera no mu rwego rwo hejuru rwa politike hakayira form de parti politique niba itagenda abantu bakiganira singa ngo dupe depute bajye mu nteko ngo bakubitane intebe bamenagura amacupa bagere gute hari icyo kintu cyako sansis y'ibiganiro
u Rwanda rushimirwa kuba rufite urwego rwa mbere rwa A mu guharanira uburenganzira bwa muntu mu myaka 23 ishize rishyizeho komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu abayobora ihuriro ry'izi nzego z'ibihugu zishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango wa Commonwealth bavuga ko bashimijwe no kuba u Rwanda ari rwo rugiye guhabwa ubuyobozi bw'ihuriro
a delight and a pleasure to be handing over the chairmanship.
Turatekereza ko bishimishije cyane. Kubona tugiye gushyikiriza u Rwanda umwanya w'ubuyobozi bw'irihuriro kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Ni urwego rufite imbaraga kandi rwigenga dusanga rufite inshingano zikomeye zo kurengera uburenganzira bwa muntu ku Banyarwanda.
It's an exciting time.
Ni umwanya uteye ibyishimo kuba duhuriye hamwe mbere y'inama ya CHOGM ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Tukaba twishimiye ko tugiye gushyira imbere indangagaciro z'uburenganzira bwa muntu n'ubutabera mbere y'uko inama y'abakuru b'ibihugu iterana.
Teganyira ku Rwanda ruhabwa kuyobora ihuriro mu gihe cy'imyaka ibiri ndetse rugafatanya n'igihugu cya Ireland y'amajyaruguru mu kuyobora ubunyamabanga bw'ihuriro. Uhagarariye Ubwongereza mu Rwanda Omar De we agaragaza ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa w'ingenzi mu nzego zitandukanye.
U Rwanda nk'igihugu kigiye kuyobora umuryango wa Commonwealth n'andi mahirwe y'ubufatanye hagati y'imiryango inyuranye yo mu Bwongereza hamwe n'u Rwanda. Dusanga mu ngero nyinshi z'ubufatanye mu burezi, ihindagurika ry'ikirere, mu bucuruzi. Ubwo rero birashimishije kubona n'inzego z'uburenganzira bwa muntu zirimo gufatanya bya hafi. Kandi ndakeka gahunda zizakurikiraho muri iki cyumweru gitaha zizarushaho guteza imbere uyu mubano.
I'm sure you've all seen the excitement and the energy there is around town for the Commonwealth and for Chogham.
Abagari inzego zishinzwe iwahiriza ry'uburenganzira bwa muntu mu bihugu bigize umuryango wa Commonwealth basanga ibihugu bigomba gushyira hamwe imbaraga zabyo mu kwita ku bazahajwe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 nka kimwe mu byahungabanyije uburenganzira bwa muntu ku isi.
Hari ibyo tuzakumvikana mu itangazo tuzatora muri iyi nama, kandi bizaba byubakiye mu gutuma nta muntu n'umwe usigara inyuma muri iyi nzira yo kwiyubaka muri iki gihe cya COVID na nyuma yaho, kandi noneho n'abantu b'intege nke bakitabwaho. Ibyo byose rero ni ibintu numva ku gihugu cyacu kuba igikorwa nk'iki kibereye mu Rwanda, kuba tuzayobora uyu rihuriro n'izindi mbaraga nk'igihugu, kandi natwe tuzagira icyo tubikuramo twigira ku bandi dukomeza kunoza ibyo twakoraga bityo dukomeze guharanira uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu.
Minisitiri w'ubutabera Dr. Emmanuel Byashebuja avuga ko mu Rwanda rwakoze ibishoboka byose mu kurengera uburenganzira bw'abaturage.
Some of these measures that were taken include vaccination of the population.
Ni muri uru rwego leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo kwihutisha izahura ry'ubuzima, izirikana kudasiga uwo ari we wese inyuma nk'uko bikubiye mu ntego z'iterambere rirambye SDGs. Nk'uko bisanzwe leta yafashe ingamba zatuma uburenganzira bwa muntu bugerwaho mu buryo bwuzuye muri ibi bihe byari bigoye twisanzemo twese. Zimwe muri izi ngamba zirimo izo gukingira umubare munini w'abatuye u Rwanda ku kigero twavuga ko gishimishije.
Urakoze. Ahangaha rero mubisemo ibinyoma byinshi cyane. Ibinyoma biri hehe rero? Ibinyoma birimo ni ahantu berekana ko u Rwanda ari igihugu rwose cy'igitangaza mu byerekeye kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Muribuka muri 2021 ndumva ari mu kwezi kwa mbere aho u Rwanda i Geneve baruhaye ngira ngo ni ingingo ibintu rwagomba gukosora ingingo hari 99 umukoro baruvugirije nduru i Geneve baruha umukoro ndetse rushwana n'Ubwongereza bati Ubwongereza bwaduhe mukiri rwose. U Rwanda rwabaye ruharwa i Geneve muri ya komisiyo y'umuryango w'abibye yita ku burenganzira bwa muntu. Ibihugu byinshi biruha umukoro ndumva ari ingingo zigera ku ijana rwagomba gukosora. Ibyo murabyibuka murebye muri Human Rights Watch ukareba raporo ya Amerika ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda iteye ubwoba. Ejo bu nta cyumweru kirashira imiryango 23 yandikiye uriya muryango wa Commonwealth yababwira iti batabariza abanyarwanda bati bashize kubera uburenganzira bwa muntu burahonyerwa mu Rwanda mu buryo buteye ubwoba. Imiryango 23 mpuzamahanga itigenga itabariza abanyarwanda, ibyo ngicyo murakize. None bati twebwe turi nta nkumi itigaya kubona babahaye ngo iriya komisiyo bayo bugabye kwakira iriya togamu kuyakira nabyo ni gitangaza. Nta kuntu babakira togamu ngo kwakira komisiyo nibyo byoroshye kurusha kwakira togamu kwakira komisiyo y'uburenganzira bwa muntu icyo cyoroshye. Ariko kandi baravuga ngo iyo ushaka ko udashaka ko igisambo kikwiba ufata icyo gisambo akaba ari cyo urindisha ibintu byawe. U Rwanda rero bazi neza ko ari ruharwa mu byerekeye gukomeretsa uburenganzira bwa muntu, bikaba bahe batireka mureke tubashyire hariya ariyo bategeka iyi komisiyo turebe uko bizagenda. Urumva ahangaha ni urumva ko ibyo bavuga ni ibinyoma gusa ntibazi ibyo barimo. Ikindi kinabanyomoza mu buryo bukomeye cyane nuko impamvu ababimukira batagiye mu Rwanda uriya mushinga iriya ndege ijyana abimukira bayihagaritse ntabwo ari ikibazo cy'ubukene. Muzi neza yuko bigitangira abantu bavuga bati bafite impungenge bati abantu bagiye kubavana mu Bwongereza ari igihugu gifite amikoro gishobora gufasha abantu none wajyanye mu gihugu gikennye gifite kirwaje bwaki kigize gute gifite ibibazo bizagenda bite abantu bakavuga ngo ni wenda aribyo abantu bate bakavuga ati ni immorale cyangwa se ni ibintu bivuze umuntu kugira ngo umuntu muvane ahantu ashobora kumererwa neza afite amahirwe umujyane ahantu hari ibibazo bikomeye ndavuga ibibazo by'ubukene ariko noneho ruriya rukiko rw'iburayi rureba iby'uburenganzira bwa muntu ntabwo rwahagaritse iriya ndege yagomba kujyana n'imukira mu Rwanda kubera ubukene ntagarukubera ubukene kuko mu byo bavuga ntabwo ari ubukene ntabwo bavuze ngo tuhagaritse ntabwo dushaka kuba bimukira bajya mu Rwanda kubera ko u Rwanda ari igihugu gikennye ntibazabona akazi ntibazabona ibyo kurya abana babo bazarwara bwaki bizagenda gute no ntabwo ari izo impamvu bahagaritse iriya ndege ari ijyanye n'imukira ni ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu kubera ko baravuga bati nkurikije ibinyamakuru byinshi nasomye ruriya rukiko rwa Cour européenne de droit de l'homme yaravugaga iti yari afite impungenge yuko abimukira bajyanyweyo kubera ko abimukira bajyanyweyo babahaye itike imwe gusa itike igenda gusa nta tike y'urutura bafite donc ni one way kugenda mu Rwanda bashobora kugaruka aho ngaho ni ikibazo gikomeye nabonye mu Budage bavuga bati ibinyamakuru byo mu Budage n'amateleviziyo bavuga bati iyo baramutse babohereje mu Rwanda bahagirira akaga kari irreversible udashobora gukosora udashobora gusubiza inyuma ntushobora kubisubiza inyuma kubera ko bafite tike one way donc igenda gusa ntabwo bafite tike ibagarura mu Bwongereza ni ugugenda bagaherayo none bavuga bati ibyago bashobora kugira mu Rwanda ibyababaho ni ibintu biri irreversible utabasha gukosora cyo ni cy'ambere cy'akabiri akabyo ni komanda ariko urukiko nya rwo rwatanze impamvu bavuga bati ngo ntabwo abahari kuko bavugaga bati bariya bantu bazoherezwa mu Rwanda bazoherezwa mu Rwanda bazagenda bake ubuhungiro bakore procedure ubundi bushyashya bake ubuhungiro niba ubone bagume mu Rwanda nibashaka bageze bahandi bajya ariko ntabwo bashaka kuzagaruka mu Bwongereza ngo bagomba kuba mu Rwanda noneho urukiko rwo rwaravuze rutariko ubucamanza bw'u Bwongereza bugomba kubanza kwiga niba bari abantu bashobora kugira procedure ziri equitable ukuntu ubwo buhungiro bazabubona n'iki byose uko bazaba nibari ikindi bavuze urukiko rwavugaga ko bagomba kuba ubwongereza ngo mu kwa karindwi ngo ubucamanza bw'ubwongereza bwagombye guterana ngo bukerekana ko kuba mbere yo kohereza bariya abantu noneho bakabanza kwerekana ko bakabanza kugaragaza yuko u Rwanda ari igihugu ngo kiri kimeze gitera igihugu kiri sur donc un pays sur donc kwerekana ko ari igihugu sur ni ukuvuga ngo gifite uburenganzira bwa muntu buri standard nicyo kibazo donc u Rwanda ntago rufite ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu ntabwo ari standard mu Rwanda Rwanda ruri hasi cyane ruhonyura uburenganzira bwa muntu ntabwo rwubahiriza uburenganzira bwa muntu buryo mu gipimo bikwiriye mu bindi bihugu urumva ko urukiko ruriya rw'ibihugu by'Iburayi rureba iby'uburenganzira bwa muntu ruravuga ko u Rwanda atari mu gihe cy'uburenganzira bwa muntu u Rwanda atari igihugu sur wakoherezamo abantu ibyo bineza ikindi bati baramutse bazira mpunzi cyangwa se barabimukira mu tubagezeyo ntabwo babona procedure z'ikitabure ibintu byabo muri ubwo buhungiro bakwaka n'ibiki byose ntabwo byaba ari ibintu bikurikije amategeko urumva rero ko u Rwanda impamvu bari abimukira batoherejwe mu Rwanda ni ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu ntabwo ari ikibazo cy'ubukene si ukuvuga ko bakize ariko ikibazo cyabagonze ni ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu icyo ngiye cyumvikana ubwo umuntu rero ujya hariya akavuga ati u Rwanda rwose ibitangaza turi nabanze yereka isi kandi murebe ibintu byose byavuzwe ntabwo imiryango idaharanira inyungu aba bose bagendaga batabaza bati mwiboneza bariya abantu ikibazo cyakuvuga ruriya cya gihugu kirimo igitugu autoritarisme harimo igitugu abantu bategetswe nabi abantu bafungirwa ubusa habica rubozo hari iki arimo navuga ati nabagenda ko cya gihugu kirimo yica rubozo bariya abantu muherejo bakazakora yica rubozo muzabikosora mute ko badafite uburenganzira bwo kuzagaruka Burayi ko abafite tikigenda gusa bizagenda bite nubwo mukamujyanye bakaba kuri icyarubozo urumva iyo mana wati wati yerekanye yuko bishi munzi z'abamunyamurenge muri kizima nazo munzi ni amukazigize mu Rwanda zivuye muri mu Bwongereza azagera no zikagize zirekarama wenda bakazica wenda babuza amazi cyangwa babuza umuriro bakarekarama nkuko bareho muri kizima barekaramye bajya kurekarama nabo bakabica bizagenda bite urumva zo mwumva ko rero bari abantu baravaho nta nkumiyiga ya mfete niko bivuze nta nkumiyiga cyo ngo barabaze ko ngo uburenganzira bwa muntu ngo burakurikizwa umuntu akajya hari akabidefanda kandi areba neza impamvu bari abimukira batoherejwe mu Rwanda impamvu urukiko rwabyanze ari kubera ko u Rwanda rudakurikiza uburenganzira bwa muntu akaba ari cyo kintu bazi nicyo kibagonga gikomeye cyane uburenganzira bwa muntu mbona aha ngaha rero ahubwo umuntu yavuga ati umuntu yavuga ati bakoze business bakoze affair dire itariyo kuko ukurikije uko twatangiye tubivuga kiriya kibazo cyo kwerekana umva ni ibintu byarebwe n'amateleviziyo yose biriya bintu byo kutoreza abimukira mu Rwanda bakabihagarika byagiye mu nkiko bikajya mu rukiko rw'iburayi Strasbourg bikagira gute ni ibintu byarebwe n'isi yose noneho isi yose isobanuye ko impamvu bari abantu batorejwe mu Rwanda ariko mu Rwanda nta burenganzira bwa muntu buhari urumva umva ko icyo kintu n'ikintu gikomeye cyane umva ko ibintu Kagame yagiye muri riya diri ashaka kwerekana wenda isura nziza y'u Rwanda ariko yahabaye isura mbi kandi ibintu twavuze kuva kera yahabaye isura mbi kubera ko tekereza n'ibintu byagiye bivuga muri ibi byose aho abantu bavuga ati ntabwo tuziyahura nako tuzemera twiyahure aho kugira ngo bikwandikwa mu binyamakuru byinshi cyane tuzemera twiyahure aho kugira ngo batwohereze mu Rwanda murabona abantu bafashe abavoka rurashyidika mu nkiko niko biri mu banyamakuru biri ku mateleviziyo binyamakuru byose abantu barafata abavuka ngo baburane ntibashaka kohereza mu Rwanda urumva ukavuga icyo gihugu kimeze gite abantu bavuga bati tuziyahura kugira ngo aho kugira ngo bakitwoherezemo tuziyahura abantu bagafata bavuka imanza zigakurona zikajya muri kuri europeenne de droit de l'homme badashaka kujya mu Rwanda uru Rwanda rumeze rute hari iki gituma abantu batinya kujyayo ntangana ikibazo ahubwo nabonye na Himbara yandika akantu ariko natwe twakavuzeho kera Anthony de Boris Johnson ni umunyabwenge nawe ushaka gukanga abantu nta kindi wabakangisha usibye kohereza mu Rwanda mfite Boris Johnson mushobora kutagira ikintu mwumvikanaho ariko Boris Johnson areba imbere areba neza kuko urumva yafata igihugu gifite uburenganzira bwa muntu igihugu gituje igihugu cyubaha abantu bidegembya bisanzwe n'iki byose ntabwo impunzi zari gutinya zari kugira ngo zitinye donc impunzi zagumye zikaza mu Bwongereza kugira ngo azitinyishe azitere ubwoba bavuga ndakohereza ahantu habi cyane aho hantu ntahari ni mu Rwanda bavuga ati uzatinyuka kuza mu Bwongereza tuzamuterura tumushyire mu ndege tumujyane mu Rwanda urumva kuko kubera iki kubera ko mu Rwanda ahantu habi cyane urumva ko u Rwanda rwabaye ahantu hatinyitse habi cyane bavuga bati ibindi bihugu bishobora gutinyisha abantu bavuga ati nugira gutya turakohereza mu Rwanda urumva ko iyo image ngiye mbona atari image nziza kubona hasa nkaho u Rwanda rugira image ya gihenomu image yo mu muriro w'iteka ahantu bafata bagakangisha abantu bati nutinyuka nuwibeshye ukaza kwa kuhungira iwacu tuzagutera tukujyane mu Rwanda ntabwo ari image nziza sinzi impamvu icyo kintu abantu batagitekereza ahubwo se bakarara kamanzi bakunda kwamamaza u Rwanda bakunda kugurisha image y'u Rwanda icyo kintu bazagikosora bate kuko muri iyi minsi ishize u Rwanda ruhatereye amababa isura yarwo yarangiritse cyane usiko tari tubari nziza ariko yarangiritse kurushaho kandi bagiye muri biriya bintu bazi neza yuko harimo business hari amafaranga n'iki byose ahubwo n'ibindi bajyaga bavuga ibyo mu kerogero n'iki byose iriya image ishobora kuzakora dega nyinshi cyane ishobora kuzonona ibintu byinshi cyane kubera ko ni na amanota yatakaye ku Rwanda abantu basigaranye image mbi ku Rwanda kubona ngo isi yose irimo kureba ikavuga ngo ari evenuma bari gukurikirana ahantu hose iri kunyura ku mateleviziyo yose mu nyamakuru byose abantu banze kohereza mu Rwanda kubera ko nta burenganzira bwa muntu hari ahantu ntibubahiriza uburenganzira bwa muntu ntawahohereza abantu urumva ubumva ko ni image sinzi impamvu abafana b'u Rwanda sinzi ikintu batagitekereza ni ikintu gikomeye cyane ikintu gikomeye cyane urumva ko umuntu uravuga ngo mu Rwanda ngo bafite ngo groupe ngo ari muri bafite igihuti ya ango nizo mpamvu baha kuyobora groupe y'uburenganzira bwa muntu muri Commonwealth w'erufu yaba urwanda rwubahiriza go burenganzira bwa muntu rukaba ruzi ko rwose rufite amanota meza bari abimukira babara baretse bakabajya mu Rwanda kandi mbibutse ntabwo niyo argument niyo mpamvu batajya niyo bari abimukira n'uburenganzira bwa muntu nukutubahiriza uburenganzira bwa muntu ngo uburenganzira bwa muntu bibera mu Rwanda mpamvu batajya niyo bari abimukira iki kintu cyumvikane neza ntabwo ari ubukene kuko ubyurukiko rwavuze ntawe twabonye ko ari ikibazo cy'inzara ikibazo cy'ubukene ntabwo ari ikibazo kibazo n'uburenganzira bwa muntu ngo rero uwo muntu uvuga ko ngo u Rwanda rwubahiriza uburenganzira bwa muntu aceceke abyihorere kubera ko twara isi yose irazi u Rwanda uburenganzira bwa muntu ruhagaze mu Rwanda ko iriya evenoma biriya bintu byabimukira isi yose yarabikurikiye izi n'impamvu batajyanywe mu Rwanda ubu baratero baceceka ahubwo ikibazo nabonye kinakomeye nuko kubera ko mu Rwanda ntibamenyereye debat mu Rwanda umva baba muri parti ishyaka rimwe rukumbi nta muntu wundi ugomba kuvuga ibyo FPR ishaka gusa ntabwo bamenyereye kudebata ngo umuntu abe yatanga igitekerezo cye buri wese yatanga igitekerezo cye mu bwisanzure hari umuntu w'umubyeyi abantu bubaha kanatwe twubaha nabonye avuga ati abantu batashyigikiye yuko bari abimukira baza mu Rwanda ngo ni yabise ngo ni nyangabirama urumva rero ko ni ijambo ritagerekana yuko ikintu kitwa debat contradictoire mu Rwanda ntabwo byemera utemera utavuga ibyo FPR ishaka ko utavuga nk'ibyo FPR ivuga bahita kwita inyangabirama ikindi kerekana yuko hari wenda hari inyungu ekonomika bari bateze muri bari abantu wenda muri ayo mahoteli n'iki byose ariko nanone iyo umuntu avuze ngo abantu inyangabirama ni ukuvuga ngo abantu batashyigikiye ko barabimukira bajyanwa mu Rwanda harimo Frank Habineza wenda na Victoire Ingabire ubwo ni inyangabirama birumvikana ko yavuze bose nta n'umwe yavanyemo abantu batari bashyigikiye ko barabimukira bajyanwa mu Rwanda ubwo Habineza arimo ngo ni inyangabirama Frank Habineza depute ngo ni inyangabirama Ingabire Victoire arimo ibyo birumvikana ni inyangabirama nawe natwe twese turimo abo muri opposition bakorera hanze ngo barimo ariko ntabwo twenyine ntabwo ari abanyarwanda twenyine turimo na n'utegeka eglise y'abangirikani ku isi n'abarimo na n'imiryango mpuzamahanga yose ivugira impunzi nayo yose irimo na ruriya rukiko kuri european des droits de l'homme nayo nabo barimo abantu bose biopoje yuko batari bashyigikiye ko zira muzijyanwa mu Rwanda babise inyangabirama ariko urumva ko ni abantu benshi cyane ntabwo ari abanyarwanda gusa ariko bikanerekana yuko ikintu cyitwa debat contradictoire mu Rwanda ntabwo bakemera binatangaje kubona igihugu kibita abantu miliyoni 12 cyangwa 13 haboneka abantu babiri gusa batiyuka kuvuga bati biriya bintu ntabwo ari byo u Rwanda nta burenganzira bwa muntu buhari nta runakenye ntabwo rwabona ibyo rwabuze n'ibyo rufashisha abantu barwo ntabwo wajya kubazana kwikorera umutwaro w'ubwongereza bagatinyuka bakabivuga muri iyo miliyoni 12 kubona abantu babiri gusa barangaza bakatubwira ngo hari mu demokarasi urumva ko ntabwo ari ibintu biri normale ngo reka ndekere aho ngaho rero ingingo noneho reka nsabe Chantare no Chantare buretse gatoya ahangaha mwumvise ko ikibazo n'indizi nayo ijyana n'ingiyi murabona ko ikibazo cya duradorome nicyo kigonga u Rwanda ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu nicyo kigonga u Rwanda ari mu bibazo bya Commonwealth byo kuruganiza Commonwealth abantu baratabaza imiryango mpuzamahanga iratabaza PIF impuzamashyaka ya PECAT nayo iratabariza abanyarwanda byose ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu ariko iyo urebye ubona ko mu Rwanda ugomba kuba batazi icyo amahanga abasaba kubera ko nta nk'ubu iyo barimo kwitegura cogamu iriya nama y'ibihugu bivuga icyongereza izabera mu Rwanda rero ku itariki 20 nubwo imiryango mpuzamahanga yandika ivuga iti nyamuneka Commonwealth mukore igitutu ku Rwanda rufungura abantu bafungirwa ubusa arahica rubozo abantu baramburwa ibyabo abantu baraburirwa irengero ibintu nk'ibyo ntabwo u Rwanda ariho rushyira ingufu ngo rukosore ibyo abantu cyo bakora urebye kwitegura cogamu iwabo ni ugusukura imihanda baravuga bati abaturage barasaba gusukura imihanda aho batuye, nabonye bavuga bati niba ari Musanze ngo abaturage barimo kugenda batera indabyo bakubura umuhanda. Nabonye na ministre Gatabazi avuga ngo kwitegura cogamo no kwitegura ubukwe, donc ni gukora isuku, gusiga amarangi, kubaka imihanda, abaturiye imihanda ahantu hagaragara bose bagasiga amarangi, bagasa neza, abantu bakambara neza, nicyo ngicyo niko kwitegura cogamo afite. Ariko icyo babazwa mu Rwanda, ikibazo gihangayikishije amahanga ntabwo ari ikibazo cy'isuku cyo gutera indabyo no kubura umuhanda no kugira gute, ikihangayikishije amahanga ni ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Iyaba kwitegura cogamo neza ntabwo ubundi byagombye kuba kujya gusukura imihanda, gucukura imiferege no kugira gute, no guharura imihanda no gusiga amarangi ku nzugi no ku mabati, ahubwo bagombye kwitegura bafungura urubuga rwa politike, abafungiwe ubusa bakabafungura, bariya ba YouTubers ba Karasira, ba Rashid na ba Damange bose bazira ubusa bakabafungura, iyicarubozo bakarireka, ababura ibirongero bakatwereka aho babashyize, ibintu nk'ibyo ngibyo. Donko bagacimunizama cyangwa se bakuna muri cumu. Noneho iyo eforu kuko nicyo basabwa. Ikibazo ni uburenganzira bwa muntu, ntabwo ari isuku babaza. Donko bagakora eforu muri iyo sansi yo kuna muri cumu, bakareka abantu bakisanzura, amashyaka politike bakareka gakora, ntibafungira abantu ubusa, ibintu nk'ibyo, abafungiye ubusa bose bakabafungura. Ni ibyo ngibyo basabwa mfite, ariko ntabwo ari byo bakora. Ubundi naho ngaho devoir niyo bafite mfite, iyo devoir ya domicile niyo bafite, ariko ntabwo ari cyo bakemura. Bo bari mu byo kubura imihanda, gutera indabyo, guharura imihanda etc., ni amabati, gutera ibishahuro ku nzu, ibintu nk'ibyo ngibyo kwa, urumva. Ariko ntabwo ari byo bababaza mfite. Ngatekereza rero ko na kiriya kibazo cy'abimukira ntabwo bigeze mfite bumva icyo basabwa icyo ari cyo. Ntabwo iyo baba bashaka vurema bari abimukira, iyo bashaka gusubiza ikibazo ahagomba gukosorwa ni mu burenganzira bwa muntu, ntabwo ari gukubura umuhanda. Ntabwo ari byo amahanga babaza, kuko ntabwo icyo kibagonga. Ikibagonga ni ugonyura uburenganzira bwa muntu. Urumva rero niba uvuga ngo nditegura, wenda ndashaka kubona abimukira, uzi neza yuko ufite icyo kibazo kigonga cy'uburenganzira, niho bagomba gukora, akaba ariho bakosora, bakerekana kuko bakoze efuru zigaragara ko bahindutse, ibintu bakabihindura mu buryo bugaragara bufatika, ariko nta kintu bigeze bakora. Urumva icyo aho kugira ngo bakore ibyo ni mu masuku, ibyo gucukura imihanda, imiferege, gutera indabo, kugira ngo gute, urumva ibyo ngibyo bahugiyemo, ariko urumva ko ntacyo bikemura.
Ingingo ya gatatu, turareba ikibazo cy'aba abadepite ngo basaba ububasha bwinshi, ubushobozi bwinshi. Abadepite bo mu Rwanda baravuga ko ngo nta bubasha bafite cyangwa se nta bushobozi bafite power donc bwo gukumira ibyaha bijyana n'ubukungu bitaraba, kuko ngo itegeko rimaze imyaka 15 ribaha ububasha bwo gusuzuma ibyangiritse bagezwaho n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, ariko ngo iyo tegeko ntago ribemerera kubikumira bitaraba. Ahangaha rero ni ndumva ari abadepite babiri babivuze ngo babivugiye mu nama ya FPR Rusororo ngire ngo bavuga ko ngo bahangayikijwe n'icyo kibazo, ko ngo itegeko ngo ritaba ububasha bwose bwo gukumira ibyaha bitaraba. Ariko umuntu akibaza ati ibyaha byabaye byo, bo bafite ububasha bwo gusuzuma ibyo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta abazaniye, akabereka ibyangiritse, amafaranga yanyerejwe, za ruswa, amasoko yatanzwe nabi, imishinga itarakozwe, amafaranga yasubiyeyo kubera ko ibintu nk'ibyo ngibyo kwa. Ibyo ngibyo ubwo burenganzira bufite ubwo bafite bwo babukoresha bate ubwo barabukoresha. Ikibazo twagiye tubona kenshi mu nama nako mu nteko, abayobozi muri guverinoma cyangwa se abandi abakozi ba abayobozi b'ibigo n'abandi bantu ba abakozi bakuru bo muri leta bajya kwitaba inteko kubera ko banyereje amafaranga umutungo wa leta bacunze nabi bya rubanda kubera ruswa kubera ibi imirimo itarakozwe yakozwe nabi ibintu ibyo nibyo ariko igitangaje nuko aba badepite bavuga ngo nta ubasha bafite barimo kuvuga ngo nta ubasha bafite nubwo bafite ntigeze bakoresha kubera ko aba badepite bagiye basaba yuko aba bayobozi bakomeye bahawe imirimo ikomeye na leta yo gucunga umutungo wa leta basaba ati wanyereje umutungo wariye ruswa utarakoze imirimo ye wayikoze nabi bahanwa noneho abo bantu zibahanwe kandi abadepite babyatse babisabye bati wowe wanyereje umutungo wa leta umaze kwitaba kabiri imyaka ibiri ikurikiranye wowe nugende bagufunge cyangwa se bagukurikirane ariko ntibakurikiranwa kubera icyo badakurikiranwa kubera ko abadepite bo mu Rwanda nta ubasha bafite ubasha barufite mu mpapuro ariko ntibashobora kubukoresha hari undi muntu ubari hejuru utuma abo bantu babanyereje umutungo abo bantu baba banyereje ibya rubanda bariye ruswa batakoze akazi neza bakoze imirimo ipfuye bagakerereza akazi ka leta urumva abo bantu bose ntibahanwa kandi abadepite babisabye kubera ko hari undi muntu ukomeye uri hejuru utuma abo bantu badahanwa noneho kabaza abadepite barashaka ubundi bubasha bashaka n'ubwiki ubwo gusabira abayobozi abakozi ba guverinoma kuko bagenzura guverinoma ububasha bwo gusabira bari abantu ibihano bari abantu bakoze nabi barabufite kandi barabukoresha ariko ibyo basabye ntibabihabwa ntibishyirwa mu bikorwa abantu barakomeza bakikorera imirimo yabo bagafata mufuka bakigendera umwaka utaba bakagaruka imyaka itatu n'itanu igaruka buri mwaka bitaba banyereje amafaranga bariye ruswa imirimo bayikoze nabi ariko ntawe ubahana none se abadepite batubwira ko bafite akahe gaciro noneho ahangaha ni ikibazo ngo bashaka pawa ariko niyo bafite ntibayikoresha nta kamaro bafite afite kubera ko niyo babaha uburenganzira ngo ujye gukontorora imbere ibintu ngo bitari byangirika uzaba n'umukontorora mbere se uzamugira ute se ko afite undi muntu umushyigikiye n'umukontorora ugasanga ari gukora nabi yariye ruswa niyo basanga yishe abantu uzamuhana se uzamugira ute urumva ntabwo uzabasha kumuhana abadepite rero ni ukwiha urw'amenyo nta ubasha bafite kandi ibyo abaturage bose baranabizi ko abadahagarariye rubanda nta ngufu bafite atari ibyo bamwe bajya basuka amarira mu nteko ngo umuntu yaraje bamusabira ibihano ko afungwa kubera ko azi nabi ariko ntibamuhana icyo kintu niba bazi ko nta hari umuntu wundi ufite uburenganzira kubarusha ushobora gutuma ibyo bashaka bitagerwaho nibacitse nta ubasha bafite icya kabiri bari abadepite ntabwo umuntu yabarenganye ntabwo nabarenganye ubwanjye bwite cyanjye kubera ko bari muri sisitemu ni produit ya sisitemu FPR donc ni ukuvuga ngo umudepite ni nk'umukozi wa leta umudepite hari umuntu wavuze ngo wagize atera ngo umuntu yaba yaragiye kwitoragurira umuboyi ngo akamubana mu cyaro ngo sinzi umuntu watanze urwo rugero ngo warajya kwitoragurira umuboyi mu cyaro ukamwizanira cyangwa umuyayi ukamuzana mu rugo rwawe akazagakora icyo udashaka urumva nabo rero bagiye kubatoragurira iyo ngiyo mu cyaro minisiteri ibashyiraho ishatse yabavanaho ishatse yabashyiraho urumva ko kandi ni abamambure ba FPR ishyaka ritegeka niryo ritanga porogaramu ibigomba gukurikizwa mu gihugu niryo ritanga gahunda ya politiki ibigomba gukorwa ni ukuvuga ngo ntibashobora n'abantu udabura muri FPR n'abitwa ko bari mu yandi mashyaka ari abadepite b'andi mashyaka abenshi baba ari abadepite ba FPR ari abamambure ba FPR usibye ko baba barabajyanye mu yandi mashyaka ibyo turabizi urumva bitwa ko ari muri PR mu za PSD ariko mu by'ukuri baba barasinye muri FPR bararahiyemo ibyo turabizi urumva rero ko umudepite wo mu Rwanda nta bwinyagambura afite abenshi batinya yuko ashobora kuvuga ikintu kitagenda akibikira imbehe cyangwa se bakavana mufunga bakavana mwica icyo ngicyo arakize icya kabiri ni bagomba kuriza programu ya FPR programu y'ishyaka bahagarariye urumva ko niba hari ibintu bakora nabi turabirebera mu kanya nabyo ntabwo aribo warenganya njyewe niko mbibona ntabwo aribo warenganya kubera ko ntabwo bahagarariye rubanda ntibatowe ni FPR yabanumye bagomba gukora icyo FPR ishaka utagikora bakakwica cyangwa se baka kubikira imbere cyo cy'ambere urumva urumva ruko angaha ni ikibazo gikomeye ikindi umuntu yavuga nuko aba badepite hari ibintu nabonye ikinyamakuru kibanenga ngo nk'ibyerekeye ngo ngo bitangira service ngo no iki kintu cy'ambere nabonye no gikomeye nuko iyi article ivuga ngo niyo mu gihe ko bivuga ngo ngo abadepite ngo basigaje umwaka umwe ngo ariko ngo bararuce bararumira ni na nabonye ko ari uburyo bashaka kwerekana ko Kagame ari gukora ibintu byose abadepite ntacyo bakora ko bo baceceka ibibazo bikaza bikabora noneho akabura umuntu bivugaho noneho Kagame akaba ari uzaza akaba ari utanga ibisubizo ko abadepite ntacyo bamaze ariko icyo nacyo ni uburyo bwo kunenga abadepite ariko n'uburyo uba werekanye ko Kagame ari umudiktateri kubera ko ugira ngo wenda ushaka kumuha amanota yuko akora akazi keza ari umuntu w'umukozi ariko nanone ku rundi ruhande ni ikintu gukubera ko president ntagomba kujya gukora akazi kose ko akazi gakomye gukorwa muri komine mu turere hose n'akabadepite ari utanga ibisubizo wenyine akazi kose aba ari ugakora aba ari utanga ibisubizo nazo bamva ibintu bitagenda nyine urumva niba uwo mwabonye ajya mu giturage hariya mu giturage ukabona abantu baje kumbwira ibibazo ari abantu miliyoni bose batoye umurongo nkaho mu Rwanda nta wundi muyobozi uhaba mu gihugu urumva urumva ko nabyo ibyo ni ibintu ukwerekana ko mu dictateri nyine system ntikora ntabwo yakora akazi kose ari umuntu umwe ngo bigende ariko niba system ariko imeze yubatse ko ari ugomba gutanga ibisubizo nta wundi muntu ugomba gufata initiative ari ugomba gutanga nta bintu byagenda nyine n'ese umuntu yakora ahantu nk'abantu miliyoni 13 ntibishoboka ariko n'ukwerekana ko ari umudiktateri kino cya mbere cya kabiri hari ibintu bari abadepite ntabwo ari ibicucu nabo hari ibintu babona ko ari ibintu by'ubukuru batagomba gukoraho nk'urugero bavuga bati ibiciro ngo amabisi ngo muri gihe cyaguma mu rugo ngo ibiciro by'amabisi byariyongereye ngo abantu ngo bavuze induru ngo abadepite barashishika baruca bararumirana bacyo bakora ngo n'uwo perezida aruza arabigobotora ariko abadepite ntabwo bayoboye ko ayo mabisi afite ba nyirayo afite abantu bakomeye aribo bayacunga ya transport barabizi icya kabiri ndongo aho ngaho urumva ko ntibashobora gushyiramo intoki kugira ngo zidashya kubera ko bazi ko amabisi bazi nyirayo ntabwo rero bashobora kujya kwivanga ngo bavuge ngo mugabanye ibiciro mugire mute bazi kuko bazi amabisi nyirayo wari we icya kabiri nababwiye ko tugiye nko ku mushahara fatizo nababwiye ko impamvu umushahara fatizo utaza mu rugo namwe ni ibintu byoroshye byo kumva ntabwo ari ibintu bisaba ubwenge bwinshi ndongo umushahara fatizo impamvu udashobora kuza mu Rwanda nuko hari ya ntuza ya mbere bavuga ya impamvu ya mbere bavuga bati turamutse tuzamuye umushahara fatizo abakozi bagahembwa amafaranga menshi ntabwo abashoramari baza mu Rwanda ibyo nibyo bavuga bakunda kuvuga bose n'abanyamakuru bari abakuru kuri za YouTube bose ni argument bakunda kuvuga ariko bagarukira aho ngaho argument ya kabiri ariko badakunda kuvuga batanemera nuko bavuga mu Rwanda nuko na FPR ari umukoresha ukomeye nyuma ya leta FPR ikoresha abantu benshi muri za nganda abakura umuhanda bagira bati ahantu hose abubaka bagira bati ikoresha abantu benshi uramutse uzamuye umushahara fatizo esteri yabo burije nayo nk'umukoresha ukoresha abantu benshi kuzamura imishahara y'abakozi bayo kandi benshi cyane urumva ko esteri rero yabihomberamo kandi ngize kubaha urugero yuko mu bihugu birimo demokarasi abakoresha bakoresha lobby bakajya gushaka abadepite kugira ngo baza nk'ikintu cy'umushahara fatizo cyangwa se kuzamura gushyiraho umushahara fatizo kuzamura n'iki byose bakajya gukoresha lobby abantu babakoresha bazi ko bafite abakozi benshi bagashaka abadepite kugira ngo bazabibagiremo umushahara fatizo nugera mu nteko bazawubloke we kuzamuka kubera ko abo bakoresha babazi neza yuko umushahara fatizo nuzamuka bazaba ari obligé gutanga amafaranga menshi ku bakozi babo uri mu Rwanda abadepite ari FPR ni umukoresha wa mbere ariko n'abadepite bose ni abayo umva ko depite yo FPR yo ntabwo ikeneye kujya gukora lobbying mu nteko kubera ko inteko abadepite bose ni abayo ntabwo rero ikeneye kujya gutanga ruswa cyangwa se gukora lobby mu nteko ngo umushahara fatizo ntutambuke abadepite ba bloke ko abadepite bose ni abayo na ba FPR iyo ni bikeri byose urumva ko byose irabifite urumva ko uwo umushahara fatizo ntabwo ushobora kuzatambuka kuko abadepite na ba FPR nuko yaba yababwiti umushara fatizo nta kuwigaho mubibagirwe ni uraduhombya FPR ni yacu twese namwe abadepute murimo umushara fatizo uramutiyeho waduhombya tugwe ubucuruzi bwacu bugapfa umva ariko umushara fatizo ntabwo uzigera ujyaho kiriyo cyambere umva ariko angaha umuntu nenga abadepute ngo ntabwo ngo bagize icyo bakora kugira ngo umushara fatizo ujyeho ahanga nukutumba uko ibintu bikorwa mu Rwanda abadepute n'aba FPR d'abord kandi umushara fatizo ugiyeho wahombye FPR kumushora mare FPR ni umushora mare urumva kandi FPR ni hamabwiriza abadepute urumva n'asoba ba utora gute kandi FPR abadepute ari abayo ari nayo ibaha amabwiriza ibyo bagomba gutora n'ibyo batagomba gutora ahangaha rero urumva ko umuntu wandika ibi ngibi nuko atazi system yo mu Rwanda ukihagaze urumva icyo niyo cyambere iki nabonye banenga abadepute ngo ni itegeko ry'ubutaka ngo abadepite navuze ko ibintu byose nshaka kubinenga abadepite ibintu byinshi amakosa menshi nyashyira kuri FPR cyangwa nashyira ku badepite kuko FPR niyo iha amabwiriza abadepite kuko bose nabayo nabari bitwa ngo nabaza president za PR abenshi n'abanyamuryango ba FPR mubyumve neza kandi niyo ifite majority y'abadepite mu nteko nta kintu cyapasa cyatambuka abadepite FPR batagitoye urumva rero ko ibipfa byose ni ishyaka rya FPR ni responsable yabyo kubera ko umudepite akora ibyo ishyaka ryamutumye rimubwiye anga byumve neza bo nka harankonga bavuze bati ngo abadepite ngo hari service mbi mu giturage ngo mu giturage ngo abantu bahabwa service mbi nabonye bavugana Kagame ibyo yagiye abikora ikintu cyose bagenda bavuga icyo Kagame yagiye gikoraho ariko abadepite batakoze ngo Kagame yagiye avuga ngo abayobozi ngo mu nzego zibanze ngo bagenda bakabwira abaturage yuko bari mu manama ngo bagahora mu manama umuturage agatega imodoka akaza kwa ubufasha mu wenda muri komine akaza bakamubwira ko abayobozi bari mu nama izo nama zitaranye n'inama gukoke bo ariko kwimana serivisi bifite aho bituruka twabonye ko kwimana serivisi bifatanye isano na ruswa abantu bimana serivisi kugira ngo abaturage barambirwe ubasiragize ni ugusiragiza niko gatabaza bivugaga minisitiri gatabaza usiragize abaturage noneho barangiza bibwirize banguhe ruswa kiri cya mbere urumva niba donc kusiragiza abaturage ukabavimvirana ukanga kuba ukabarangarana ni bifitanye isano na ruswa ubushaka ko baguha ruswa icyo ngicyo cyumvikana ariko ndako ni system ni ya FN kwiteye urumva rero ko niba system iteye ityo ikibazo ni ubuyobozi bwose bwa FN ko buteye ahantu gatabaza ubwo yavuga ati umuntu arapfa no kujya kumushyingura bigasaba ko utanga ruswa kugira ngo baguhe impapuro zemera kujya kumushyingura ukabanza gutanga ruswa uvutse kujya kumwandikisha bigasaba ko utanga ruswa uriya numva dani munyuzwa rero bavuga ati kujya gutema igiti mu ishyamba ryawe nabyo bigomba ruswa urumva ni sisitemu yose yaboze urumva ko ahangaha abadepite simbona ko simbona ikintu bakora ni sisitemu yaboze ishaje igomba guhinduka muri ntuza ntabwo ahangaha nagira icyo amakosa wayashyira kuri sisitemu yose ya FPR engineer kuvuga rero ngo abadepite mu Rwanda birumvikana ko nta bushobozi bafite nta bubasha bafite ntibatuwe na rubanda ntibavugira rubanda bavugira FPR yabatoye urumva rero kwirwa ubashyiraho ikibazo ni umudepite waza kirarira gusa wenda akaza kirarira akavuga ngo dufite ngo tuzavota amategeko aya n'aya yerekana ko afite ububasha yerekana ko afite ubushobozi ubu nguwe umuntu yamugaye kubera ko abanyarwanda barabarungurutse afite barabarungurutse kandi nibyo koko nta bubasha bafite biriya bintu by'abantu banyereza amafaranga bakaza kwitaba mu nteko bakabasabira ko bafungwa ntibafungwe cyangwa se bakurikiranwa ntibakurikiranwe icyo ni cyerekana ko nta bubasha bafite ikindi hari nk'ahantu badakontrola par exemple kugeza uyu munota tumaze imyaka tubaza impamvu Rwanda ya itagenzurwa ntabwo urakidusubiza icyo kintu ni kubera iki hari umuntu wabuze hari itegeko ribuza inteko kujya gukontrola Rwanda ya cyangwa se umugenzi w'imari ya leta gukontrola Rwanda ya hari itegeko rihari ribuza abadepite kumenya kontara kumenya amafaranga cyangwa kumenya kontara amasezerano u Rwanda rugira na SNR cyangwa na PSG nabo bakabimenyera mu itangazamakuru kimwe natwe twese hari itegeko ribuza ko umudepite yamenya cyangwa yamenya ayo masezerano mbere yuko asinywa cyangwa ngo amenye nibura ikirimo hari itegeko ribibuza rero nta badepite dufite ibyo mujye mubyumva neza kugira ngo umuntu ajye bashyiraho amakosa yose ni ukutumva iriya sisitemu uko imeze afite amakosa menshi na FPR nta kintu bashobora gukora kitari batagitegetswe na FRD kandi kiraho ngaho ndumba anarekeraho ngaho Chantal uramutse ufite igitekerezo kuri zingingo wagitanga sino twaragize. Okay, ndumba Chantal nagitekereza afite reka mbashimire mwese mwadukurikiye cyane cyane kuri Chantal na Serge badufasha kubanga bw'ibyuma nkurikiza abanyarwanda bose bakunda radio itahuka bakunda ihuru nyarwanda bose badukurikira mwese mwumvise ko ibintu birimo kugenda bijya mu nzira tutashobora kumenyaho ntabwo twamenyaho biri kugana ibyo aribyo byose ibintu biri kuba ntabwo twiye tubyumvaho Repubulika ya Congo ivuga iti ncanye amasezerano yose nagiranye n'u Rwanda arasheshwe kandi numvise ni Goma hari abasirikare ngo uno kivu bavuga bati niba u Rwanda rushaka intambara ruzayibona ntabwo rero ari ibintu byoroshye ntabwo tuzaba ibintu biri kugana ntabwo najya kwihangana kwihandagaza ngo mvuge ngo ndabibona bizagenda gutya ntabyo simbizi ariko ubirebera hafi ubona ko atari ibintu byiza nabonaga n'abantu mu kanya mbona abantu bihumbi bavuga ngo bihumbi 45 abaturage ku munsi abantu bagera ku 45 abagore cyane abagore bajya kwikorera akazi muri Igoma bambuka bajya gucuruza ibintu byabo no kugera gute ubu ngubu nteka ko bizagorana kubera ko mwabonye ko abazayirwa nako bazayirwa abanyeko ngo bariye karungu bakora imyigaragambyo ko bamagara u Rwanda cyane urumva ko ntabwo waba warutuye ugiye kwicururiza inyanya kwicururiza ibijumba kwicururiza wenda imyenda aho ngaho kurya ngo ngire usubire ubwo ntabwo bishoboka urumva rero ko hari abantu benshi bagiye kubura akazi kabo kubura ikintu kibatunga icyo cyari kibatunze kwambuka bajya gucururiza muri Congo urumva ibyo birapfuye ntabwo rero turi kugana ahantu heza kandi abanyarwanda bazabihomberamo gusa twizere ko wenda mu karere bazabasha wenda kuba babihagarika amazi atarari inkombe nabonye Uhuru Kenyatta arimo kuvuga ko bashyiraho ingabo zo kujya kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro muri Congo umuntu akizera ko wenda ibyo bihugu nibishyira hamwe bizagenda bikaba byagarura amahoro muri Congo nicyo umuntu yakwizera naho ubundi biriya byo nta muntu n'umwe bifasha baba abanyarwanda baba abanyekongo abantu bose babihomberamo reka ndekere aho ngaho rero mwese mudukurikira tubifurije amahoro y'Imana Imana bane namwe turabakunda cyane kuri radio itahuka nikabagira ndu bari bategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho Imana bane namwe
Kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gitegeka rubanda gutema imyaka yabo nigihinduri ingendo kireke rubanda rwiyoze mu mirire tora abaturage kirica kikabambura ndetse n'amasambu kigasenya amazu yabo bakarara mu bigunda cyo kirara mu mitamenwa